Hallelujah.
Amen.
So today I want us to look into Revelation chapter 19. If you have a Bible, please turn to that.
Kama uko na Biblia yako, fungua kitabu ya Ufunuo 19 wala 19.
So we're going to look at Revelation chapter 19.
Apocalypse chapitre 19.
And so this chapter is kind of starting the conclusion of the book of Revelation. We've gone all the way through the book of Revelation.
Wote mnajua tulikuwa nasema kuhusu kitabu ya Ufunuo na hii inaenda kutupeleka kumwisho ya hii kitabu.
And in this book, we have seen war in heaven and on earth.
Na ndani ya kitabu tuliona vita mbinguni hata duniani.
And what we've seen is just tremendous challenge of spiritual powers where there's fighting against man and God has intervened and defended mankind.
Yeye tulikuwa naona ni vita katikati ya watu na tunaona Mungu kuja na kukabula ile vita.
And we're beginning to see at the end of Revelation all the victory that God is bringing.
Na tunaanza kwenda kuona maushindi yote yenye Mungu anatupatia.
Today isn't really going to be a very long message.
Leo haitakuwa injili kuhubiri kurefu,
but I really think it's a powerful message.
Lakini mimi naamini kusema itakuwa ya nguvu sana.
When we first started the book, I told you that this book of Revelation is really a book about worship.
Wakati tulianza mafundisho ya hii kitabu nilimwambia kwa kweli kitabu inakuwa ni kitabu ya maabudu.
Don't you feel great joy when you have a victory in your life?
Napenda kujua namna gani mnasikiaka, si mnasikiaka furaha sana wakati unapata ushindi maisha yako?
When something that was really bad turns around, God delivers you and brings something really good.
Wakati kitu mwaki likuwa mubaya, lakini Mungu anakigeuza na kifanya kinakuwa kizuri juu yako.
Hallelujah.
Amen.
So that's what we're looking at today.
Njo yenyewe tunangaona leo.
The battle between Satan and God is coming to an end.
Vita katikati ya Mungu na Shetani inafika kumwisho.
It's not completely finished, but heaven is warming up and there is a song being sung.
Aishe kama vile inapasha kuisha, lakini ni kupumzika tu na mbingu inajitayarisha na wimbo.
In fact, there's a good lesson for you and me in this.
Kuko mafundisho kubwa juu yako na mimi kwa hiyo.
Even if we don't have the victory we're looking for yet,
hata kama tuyapata ushindi na tungali na itafuta,
it's time to start shouting hallelujah before the victory is here.
Ni wakati ya wewe kwanza kuimba hallelujah mbele ushindi ufike.
Are you with me, church?
Tuko pamoja?
We need to learn to rejoice before it's all finished.
Tunapasha kujifunza kufurahi mbele yote imalizike.
Because that's where our power comes from.
Kwa ajili ni kule nguvu yetu inatoka.
That's where our strength comes from.
Njoo kwenye nguvu yetu inatoka.
You know, I'm reminded of Paul and Silas when they were down in the dungeon in the prison.
Nakumbuka Paulo na Silasa wakati walikuwa ndani ya gereza.
They were really suffering. They'd been beaten for their faith.
Walikuwa bashapigwa kwa ajili ya imani yao.
They'd been beaten for proclaiming the gospel and delivering someone from a demon possession.
Walikuwa bashapigwa na kufungwa kwa ajili walifungua mtu mmoja mwenye alifungwa na mapepo.
So the Paul and Silas were in the dungeon. They'd been beaten and their ankles and feet were bound up in the stocks.
Paulo na Silas walikuwa bashafungwa na walikuwa bashafungwa hata minyororo kwa miguu yao.
And they, at midnight, they started to sing a song.
Na katikati ya usiku, walianza kuimba wimbo.
They started to sing a song of praise.
Walianza kuimba wimbo wa sifa.
And they started to lift up praise in the dungeon, in the darkest place.
Na walianza kusifu Mungu ndani ya giza.
Do you know what happened?
Mnajua nini ilifanyika?
As they began to sing, the prisoners were listening.
Na wakati walianza kuimba, hao watu wa kuchunga gereza walikuwa nawasikia.
Thanks, Andrew. As the singers began to sing and the prisoners were listening, God was up in heaven.
Na wakati walianza kuimba, hao watu walikuwa mgereza na walikuwa nawachunga, walikuwa nawasikia na Mungu kumbingu.
And he turns to the angels and he said, "Hey, what's going on down there? I hear a song."
Aliuliza wa malaika, "Ni nini unafanyika pale chini? Nasikia wimbo."
And they said, "Oh, that's Paul and Silas. They're down there singing."
Wanasema ni Paulo na Sila beko pale beko naimba.
And God says, "You know, I like that song."
Na Mungu anasema napenda hii wimbo.
So God started to get into the song that they're singing.
Pale Mungu alikuwa anajiingiza ndani ya wimbo wenyewe walikuwa naimba.
And so he begins to tap his foot.
Na pale Mungu na Azania anaanza kutingiza mguu yake.
And you know the Bible says that the earth is the footstool of God.
Na jinsi mnajua Biblia inasema dunia ni fazi penye Mungu anakanyaga.
So God's getting into the rhythm of Paul and Silas and their song and
na
he taps
Mungu
his foot.
Na Mungu anaingia mkamchezo ya muziki ya Paulo na Sila.
And he's really getting into it. He taps
na
his foot.
Anaanza kusukuma tena mkulu kwa nguvu.
After God keeps tapping his foot, an earthquake starts.
Na kisha wakati anaendelea vile na dunia
ikatingizika. And it shakes up the prison down there.
Inatingizika ile inatingiza gereza.
The door. And it broke off the chains.
Inavunja minyololo yote.
And all the prisoners were free.
Hata wakifungwa wote walikuwa huru.
That's what praise can do.
Jo ile sifa inaweza fanya.
You see, because when you begin to praise, you bring God into the middle of your situation.
Wakati unaanza kusifu unamtia Mungu ndani ya mambo yako.
Are you with me, church?
Tuko pamoja kanisa.
If you feel defeated, you need to start giving praise.
Kama unasikia kama unashindwa, anza kumsifu Mungu.
If you're worried about all the demons, you need to start giving praise.
Wakati unahangaishwa na mambo ya mandemona yote unapasha kuwa na msifu Mungu.
Now that story I just told you is not exactly what's written in the Bible.
Hii hadithi nimeelezea aisemewe vile Biblia kabisa.
But the truth is that this is how it works.
Kwa kweli jo gisi binatumika.
God is looking for people who are just going to start praising him.
Mungu yuko anaangalia watu wenyewe wanaweza kuanza kumsifu.
Because God's looking for a place to go.
Kwa ajili Mungu anatafuta fazi kwenye anaweza.
The Bible says that God inhabits or lives inside the praises of his people.
Na Biblia inasema Mungu anaketi ndani ya sifa ya taifa yake.
If you feel like God, where is God in my life? Where is he? I don't see him.
Kama unaanza kujiuliza Mungu yuko wapi maisha yangu simuoni.
Maybe it's because you haven't open the house for him to come. You haven't started to praise him.
Mara zingine bado au yafungua fazi ya kumwabudu ili aonekane.
We got to praise him, church.
Tunapasha kumsifu kanisa.
Because that's how God comes in.
Jo namna inamruhusu Mungu kuingia ndani.
So we're going to look at a chapter right now that's beginning to talk about praise.
Tutakwenda kuangalia mstari yenyewe inasema kuhusu sifa.
The part we're going to look at today is called Three Hallelujahs.
Na yenye tutakwenda kuangalia ni mahaleluya tatu.
When you look at the beginning of chapter 19.
Wakati unaanzisha hii mstari 19,
we know that Babylon has been destroyed.
Banasema Babilona imeharibishwa.
And there comes a sound in heaven.
Na pale ni sauti mwe natoka mbinguni.
What is that sound?
Na ile sauti inasema nini?
It sounds like rushing water.
Inasikilika kama maji yenye yanapita kwa nguvu.
Have you ever stood next to a waterfall and you listen to how the water sounds when it's coming down?
Ushaka simama pembeni pale maji inashuka kwa nguvu yayo yote?
It sounds just like a huge crowd of people cheering and applauding.
Inasikilika kama ni kikundi ya watu wengi wanapiga mikono.
That's what it sounds like when Pastor Feast is doing a concert and at the end of the song,
amen.
All the people cheering.
Inasikilika kama Pastor Fise anapika concert na watu washa yala wakati anamaliza but wote wanasema
the sound of many voices shouting and giving praise.
Ile ni sauti ya watu wengi pamoja wanasifu Mungu.
And then through the sound of the words there comes this one word, hallelujah.
Na ndani ya ile makelele tunaweza kusema ya watu wengi yenye tunasikia inatoka ni kusema hallelujah.
Does anybody know what the word hallelujah means?
Nani mwenye anajua maana ya hallelujah?
Praise the Lord.
Inasema Bwana sifiwe.
It's in the language of Hebrew.
Ni lugha ya Waebrania.
And Hebrew has many different words for praise and one of them is halal.
Na Waebrania wanakuwa na namna mingi ya kusifu Mungu na nyingine inakuwa ni halai.
Hallelujah means praise.
Hallelujah inamaanisha sifa.
And what does Yah mean?
Sasa Yah ni nini?
It's short for Jehovah, Yahweh. It's a name of God.
Inakuwa ni kifupi ya Jehovah wala Yahweh.
So
jina ya Mungu.
You could say Hallelujah Yahweh.
Unaweza kusema Hallelujah Yahweh.
But it means praise the Lord.
Inamaanisha Bwana sifiwe.
And that's the song of heaven.
Jo wimbo ya mbinguni.
That's the sound we hear in heaven.
Jo sauti yenye tutasikia kule mbinguni.
In the first hallelujah we hear this song that God has the power.
Hallelujah ya kwanza inasema Mungu iko na nguvu.
God has the power of salvation.
Mungu iko na nguvu ya wokovu.
God has the power of glory.
Mungu iko na nguvu ya utukufu.
Do you know what glory means?
Unajua utukufu inamaanisha nini?
We hear this word a lot in the Bible and we talk about it a lot, the glory of the Lord.
Tunasikia hii neno utukufu mara mingi mbibilia na tunasikia hata mafazi tofauti.
What it is actually referring to is the presence of God, is the glory of God.
Lakini inamaanisha uwapo wa Mungu chenye na kwa utukufu wake.
And when we see the word glory even in the Old Testament, it actually could also mean the weight or the weight. It's something heavy upon us.
Na wakati hata mwagano la kale tunasikia kuhusu utukufu wa Mungu na kwa ni kitu mwa kizito kenye kinashuka.
The weight of God's presence is a heavy weight.
Uzito wa uwapo wa Mungu na kwa ni uzito kubwa.
Do you know when the temple was first being dedicated in the Old Testament, the very first temple that was built, they had all the Levites and priests were there and they were dedicating the temple and God's presence came into that place.
Wakati walifanya hekalu ya kwanza, hawa walewi wote walikuwa pale, lakini Mungu kisha kumsifu na kumwalika alishusha uwapo wake.
And his presence was so strong and powerful, all the people fell to the ground. Nobody could stand because his presence was so weighty.
Uwapo wake ulikuwa na uzito kubwa, hakuna mtu angeweza kusimama na wote walishujuju walishuka chini.
God has the power.
Mungu iko na nguvu.
He has the power of salvation to save us.
Iko na nguvu ya wokovu ya kutuokoa.
When you're talking with somebody and they say, "I'm a hopeless case. God could never save me."
Wakati unaongea na mtu mwenye anakuambia mambo yangu ni ya nguvu sana, Mungu ataweza kunisaidia.
Take them to Revelation 19.
Umubebe mu Ufunuo 19 wala
Apocalypse 19. Can save. God's power can save you.
Kwa ajili nguvu ya Mungu inaweza kukuokoa.
His glory, his weight comes upon us.
Utukufu wala uzito wa utukufu wake utakuja juu yetu.
And all power.
Na eko na nguvu yote.
So for anybody who's willing to turn to him, he wants to save them.
Na kwa mtu wowote mwenye anamwangalia, yeye anapenda kumuokoa.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
One more time. Hallelujah.
Amen.
Yeah, we're in this together, church.
Tufanye hii pamoja kanisa.
The second hallelujah.
Hallelujah ya pili.
This is a couple of verses later, verse 4.
Hii inakuwa ni mstari wa 4.
And at this hallelujah it says the elders bow down.
Kwa hii hallelujah inasema wazee wanashujuju.
You see, that's the power of God too. It makes us bow down before him.
Hii nayo inakuwa ni nguvu ya Mungu inatutuma tushujuju mbele yake.
When we really understand how great God is, how strong his presence, we can't stand in his presence.
Wakati kweli tunaelewa nguvu yake hatuwezi na simama mbele yake.
And then there's a command to worship.
Na kuna kuwa agizo ya kuabudu.
It says praise our God.
Inasema sifu Mungu wetu.
All you his servants.
Mwe wote watumishi wake.
And all you who fear him.
Na mwe wote wenye mnamuogopa.
Both small and great.
Wote wadogo hata wakubwa.
You know, one of the reasons we like to keep the children in here during the worship segment is we want them to begin to worship God, to learn how to worship God.
Sababu moja yenye tunachunga watoto hapo wakati wa mabudu ni kwa ajili tunapenda nao watoto waabudu Mungu.
We love our children.
Tunapenda watoto wetu.
And we want them to learn to praise God.
Na tunapenda wajifunze kumwabudu kumsifu Mungu.
But when it comes time to preach, we move them out so that we can understand what's being said, right?
Na wakati ya kuhubiri tunawatuma nao wakasikie mahubiri ya kipimo yao ili sisi na sisi tusikie mzuri.
Both great and small are supposed to worship God.
Biblia inasema wote wakubwa wala wadogo tunapasha kumwabudu Mungu.
Families, could I really encourage you, get together as a family every week and practice worshiping God with your children.
Kanisa napenda nimitie moyo mkuu na kutana na jamaa ile mzima kwa kumwabudu Mungu.
When they're little, you should have a time of prayer and worship every week.
Wakati wangali wadogo ndio wakati ya wewe kwa napanga kila juma wakati wa maabudu.
As they get older, you can begin to read Bible verses and talk about the Bible with them.
Na wakati wanakomala mnaweza kufungua sa Biblia na kusoma nabo.
But even when they're little, they should begin to hear the word of God and hear what it sounds like as you read it.
Lakini hata wangali wadogo wanapasha kuwa nasikia neno ya Mungu na wewe unabasomea batajua namna gani nakuwa.
If you have no children, I want to encourage you with your wife, your husband, you begin to worship God together, just the two of you.
Kama bado hamjapata watoto, lakini bibi na bwana mnapaswa kuwa nakutana na kuabudu Mungu pamoja.
Spend time every week worshiping God.
Upitize wakati yenu kila juma kumwabudu Mungu.
Amen.
Amen.
For those of you who are single, worship God. Whether you're by yourself, you get a neighbor, you get a friend, and you worship God together.
Kwa wote wale wangali wa mbaraga, wangali wao peke, unaweza kuabudu Mungu na wewe peke, wala unaongea na jirani wako, mnaweza kumwabudu Mungu pamoja.
Because all the earth, let everything that has breath praise the Lord.
Kwa ajili Biblia inasema chochote mtu wote mwenye anapumzi amsifu Mungu.
You see, when we refuse to praise God, when we just want to be silent, when we will not give him praise, that's an offense to him. It's disobedient.
Wakati ile tunakataa kufungua kinywa yetu na kusema masemo mazuri ya kumsifu, inakuwa ni kosa kubwa mbele yake Mungu.
You know, sometimes as my children were growing up, they had to come to church because I'm the pastor, right?
Najua watoto wangu wakati walikuwa nakumala walipasha kuwa kanisa kwa ajili miko pastori.
Some of you who were pastor's sons, you had to go to church all the time, right?
Imagine. No choice.
No choice. You had to be there.
Kama baba yako ni pastori, utajikuta paka kwa kanisa.
And so our children would be in church and they were in church all the time, so they get a little bit bored.
Najua watoto wetu ndani ya kanisa wanajisikia na buvivu.
But I would tell them, you know, if you just worship God, you'll start to feel more like this is the right place for me. I like it here.
Na nibaeleza ujifunze kumwabudu Mungu ati utakuwa unajisikia kusema ndio fazi mzuri unapasha kuwa.
So we would worship God together at home. We would sing songs together.
Jo pale tulikuwa na tutakuwa naabudu Mungu kwetu kunyumba na tunaimba pamoja.
And when they sang songs at home, then they would start to know those songs and they'd sing them in the church.
Na wakati wanajifunza ile manyimbo kunyumba, wanaweza kuimba hata kanisa.
And then our kids got to a place where they loved coming to church because they knew the songs and they wanted to worship God together.
Ni ile lituma watoto wetu wapende kanisa kwa ajili ya nyimbo na walikuwa wanajisikia mzuri kuimba ile nyimbo kanisa.
But it starts at home, church.
Lakini ilianzisha kunyumba.
Don't expect to just bring your kids to church and they're all of a sudden going to start being perfect holy gems.
Usizanie kusema utaleta tu watoto mkanisa na pale pale wanajifunza maana mwa kwanza kuabudu Mungu.
It's not going to happen.
Hapana, haitafanyika vile.
It starts with you in your house.
Inaanza na wewe mnyumba yako.
You got to teach them hallelujah from the time they're little.
Unapasha kumfundisha haleluya wakati angali mdogo.
You got to teach them to praise the Lord.
Unapasha kumfundisha kumsifu Mungu.
You get them to praise him.
Unamsukuma kumwabudu.
And they will love it.
Ni pale wataipenda.
By the time our children were a little bit older and they were so used to praising God, they started to tell the other kids to praise God.
Na wakati watoto wetu walikuwa nakomala, wanafurahi sana kumwabudu Mungu na kumsifu, walikuwa naita saba rafiki yao nabo, bamsifu Mungu.
And one of our older son, he got a little too aggressive with that and we had to shut him down because he was being too bossy.
Sasa mtoto wetu wa kwanza yeye ndio alikuwa anaifanya kiburi sana ndio tulimwambia pana tulia kwanza.
Hallelujah.
Amen.
That's what we're doing.
Jeje tunafanya.
We live to give God praise.
Tunaishi kwa kumsifu Mungu.
The first hallelujah brings justice and order in the scenario because we're giving God praise because he brought order.
Hallelujah ya kwanza inaleta uhaki kwa ajili tunamwabudu Mungu pamoja na inatia vitu vyote ndani ya usawa.
The second hallelujah of this chapter is there because worship is established and commanded.
Hallelujah ya pili ni kwa ajili maabudu inatiliwa na inatuomba inatuagizwa tumwabudu.
In the third hallelujah we see a couple of verses later.
Na hallelujah ya tatu tutakwenda kusoma gisi tunaendelea.
And it says the whole multitude of people are worshiping God.
Inasema kikundi yote hawa watu wengi wanamwabudu Mungu.
And they're giving God praise because the bride is ready.
Na wanamsifu Mungu kwa ajili Bwana iko tayari.
Now who is the bride?
Ni nani Bwana?
The church.
Bwana harusi. Bibi harusi iko tayari. Bibi harusi ndio tunasema.
It's you and me.
Na bibi harusi ni wewe na mimi.
Doesn't Pastor Feast look like a beautiful bride today?
Bwana Mbona Pastor Fisa anaonekana kama bibi harusi mzuri sana.
We're all the bride of Jesus Christ.
Wote tuko wa bibi harusi wa Yesu Kristo.
And this is coming to the end of what God is doing in history.
Na hii inatupeleka kumwisho yenye Mungu anafanya ndani ya hadithi.
God ends history with a wedding.
Mungu anamaliza hadithi na ndoa.
Do you love weddings?
Unapenda ndoa?
Some of us do, maybe some of us aren't so sure, but I think weddings are a beautiful thing.
Unajua wengine wetu wanapenda mandoa lakini wengine hawasikii yake tu mzuri lakini namielezea ndoa ni kitu mzuri sana.
Women totally love weddings.
Zaidi ba mama banamke wanapenda ndoa.
Little girls when they're about 10 years old they start thinking, "Oh, I'm going to have this at my wedding. I'm going to do that at my wedding."
Hawa watoto banamke wakati wako tuna miaka 10 anaanza kusema ndoa yangu nitavala hivi, ndoa yangu nitafanya hivi.
Boys don't think like that.
Unajua wanaume hawafikiri vile sana.
I think boys are a little more scared about it.
Unajua wanaume mingi wanaogopa.
But then when it comes time they like to be there too.
Lakini ikifika wakati wanasikia mzuri kuwa pale.
I love how the Africans do weddings.
Napendaka jinsi watu wa Afrika wanafanya ndoa zao.
There's so much ceremony, one meeting after the next where they establish the bride price and then what are they going to do and they make all these negotiations. It's kind of
wanafanya namna tu yabo, wanakutanisha mbele hapa, wanapanga vitu, wanakutana hapa, wanapanga vitu.
And then there comes the time for the wedding.
Na kunafika sasa wakati ya kukutanisha sabote.
You know, we Americans, we have a 1-hour wedding. That's it. You're finished.
Sie ba America, ndoa yetu ni saa moja binaisha.
Africans, no way.
Eh, ba Afrika, wanabeba ni masiku.
They got to start early in the morning.
Bataanza busu asubuhi kabisa.
Then they got to have the traditional wedding.
Ile asubuhi ndio kufanya tu ndoa moja.
And then they change all their clothes and they come for the church wedding.
Wanaenda wanabadilisha nguo wanakuwa kwa kanisa.
And they get in the limousine and they drive around for hours and hours.
Wanaenda limousine wanazunguluka masana masana.
And then finally they come to the reception.
Sasa kumwisho wanakuja kule kumkutano wa magharibi.
And then the party goes all night long.
Jo kule sasa ile karamu aishake nendaka tu.
It's exhausting.
Inamaliza nguvu mwili.
You have to be in physical shape in order to withstand an African wedding.
Unapasha kuwa wa kukamilika na nguvu mwili kwa wewe kusimama mundoa ya Afrika.
Am I right?
Sini kweli?
Yeah. But you see it's a great celebration.
Lakini mnaona kusema na kwa ni kushirikia kwa nguvu.
And that's what God has in mind for his final celebration here.
Joy yenyewe Mungu yuko nao ndani ya kile yake kwa wakati wa mwisho.
It's a great party that goes on and on and on.
Itakuwa ni karamu kubwa itaendelea na inaendelea tena.
It says that the bride was permitted to be dressed in white.
Na wanasema huyu bibi harusi aliruhusiwa kuvaa kanzu ya mweupe.
Now what is that about?
Na maanisha nini?
I mean she's pure.
Inamaanisha yeye anakuwa mwenye kutakasiwa.
How did she get pure?
Namna gani alitakasiwa vile?
Because she is you and me, right?
Kwa jini ule ni wewe na mimi.
Are we pure?
Tuko watakatifu, tushojitakasa?
If you're honest, you'll say no, we're not pure.
Kama uko tu mwenye uwaki utasema kweli sijajitakasa.
Unless you understand that we are washed in the blood of Jesus Christ.
Mpaka wakati utaelewa kusema tunaoshwa na damu ya Yesu.
That is how the bride can wear her white dress.
Nikupitia damu ya Yesu ndio huyu bibi harusi anaweza vala kanzu yake ya mweupe.
The white dress symbolizes the righteous deeds of the holy people of God.
Na hii kanzu ya mweupe inamaanisha matendo mazuri ya wa Kristo.
The church is permitted to wear the white dress.
Kanisa inaruhusiwa kuvaa kanzu ya mweupe.
And he says in this passage he says blessed are all who are invited to the wedding.
Na wanasema wabarikiwe wote wenye wanalikwa kwa hii karamu.
Are you a believer in Jesus?
Unamwaminia Yesu?
You're invited to the wedding.
Wanakualika kwa hii ndoa.
Do you cherish Jesus Christ in your heart?
Unamupenda Yesu na kumheshimu ndani ya maisha yako?
You're invited to the wedding.
Unaalikwa kwa hii ndoa.
God wants you to come.
Mungu anapenda uwe pale.
And as John hears these words, he falls down at the feet of the angel.
Na wakati Yohana alisikia hii maneno alishuka kwa miguu ya malaika.
And he begins to worship the angel.
Na anaanza kumwabudu malaika.
But the angel said, "No, no, no, no."
Na malaika anamwambia, "Hapana, hapana, hapana.
You don't worship me."
Au pasha kuniabudu mimi.
I'm just a fellow servant like you.
Miko mtumishi kama wewe.
Now if you look at Pastor Feast and me you'll say Feast is the angel and Pastor Andy's a normal human being.
Ukiangalia Pastor Feast na Pastor Andy leo kisi wanasimama utasema Pastor Feast anapasha kwa malaika, Pastor Andy ni mtumishi kama kawaida.
You see, the angels are full of brightness and glory and they look really good.
Wa malaika wanaonekana wazuri wa rembo na wanameremeta.
And yet the angel told John, "Hey, I'm just a servant just like you."
Lakini malaika alimuelezea Yohana, "Hapana, mimi ni mtumishi, kama wewe."
We're just here to give God praise and to worship.
Tuko hapa wote kwa kumsifu Mungu na kumwabudu.
And then the end of this passage says something very interesting.
Na mwisho ya hii inasema kitu moja ya maana sana.
It says, "Worship God."
Anasema mwabuduni Mungu.
For the testimony about Jesus,
kwa ushuhuda kuhusu Yesu,
is the spirit of prophecy.
Inakuwa ni roho ya unabii.
Now I just want to look at that phrase for a minute.
Napenda tuangalie hii misemo kwa dakika kidogo.
If we were to turn it around, we would say something like this.
Kama tunaigeuza tunaweza kusema kitu kama hivi.
A true testimony about Jesus demands worship.
Ushuhuda wa kweli kuhusu Yesu inatoka kumwabudu.
If you know who Jesus is and what he's done, you must worship.
Kama unajua ni Yesu alifanya na yeye ni nani, unapasha kuabudu.
You have to worship or you will reject him.
Unapasha kumwabudu wala watakutia nje.
It's not good enough just to know what's true in your mind.
Haiko tu mzuri kujua yenye inakuwa kweli ndani ya akili yako.
But we have to express that through worship.
Lakini tunapasha kuionyesha kupitia maabudu.
Amen.
Amen.
Now, to conclude my message today, I want us to watch a couple of different videos.
Kwa kumaliza mahubiri yangu leo napenda tuangalie ma video mbili.
And I want to give you a little history about what we're going to watch and listen to.
Napenda nimpatie disi kidogo kuhusu yenye tutakwenda kuangalia na kusikia.
There was a great composer in England by the name of George Frideric Handel.
George Frideric Handel ndio mwenye Pastor Andy atasema yeye alikuwa mtu wa kufanya makazi ya wazi hivi kataweza kusema.
He was actually an immigrant from Germany.
Alikuwa ni mtu alitoka kule kwa Alemania.
But he lived in England, London, and he was a composer for the king.
Na yeye alikuwa ndani ya Anglaterra kwenye alikuwa anatumika kwa nyumba ya mfalme.
And he wrote lots of very powerful, beautiful music.
Na yeye alikuwa anafanya kazi yake ni kuimba hivi, kuimba kwa mfalme na alikuwa anaandika miziki ya mingi sana.
And one of the greatest pieces of music he wrote that is very much loved around the world today is something called the Hallelujah Chorus.
Na yeye katikati ya nyimbo ya mzuri yenyewe aliandika inaitwa chorus ya Hallelujah tunaweza kusema vile.
If you ever go to a concert where they're singing the Hallelujah chorus, something strange is going to happen.
Wakati unaenda kufazi kwenye watu wengi wanaimba Hallelujah ku concert, kitu moya kia kushangaisha kitafanyika.
You'll just be sitting there enjoying the concert.
Utakuwa utashikala uko unasikia concert yako mzuri.
And all of a sudden they will start to do this particular song.
Na katikati ya ile mwimbo utasikia wanafanya hii kipande ya hii wimbo.
And all the people in the auditorium will stand up and you'll go, "What are they doing?"
Na watu wote watasimama utasema, "Watu wako wanafanya nini hivi?"
It's because there was a tradition started back when this song was first performed.
Kwa ajili kulikuwa namna walielezea watu kufanya wakati mwimbo inaanza.
It's a part of a whole oratorio of music called the Messiah.
Inakuwa ni kipande ya muziki yenye inaitwa Messiah.
There are lots of different songs in the Messiah.
Kuko manyimbo ya mingi mule mule album kataza sema ya Messiah.
But when it comes to this particular song, it's like the most famous song in the whole musical piece.
Lakini tukifika pa hiki pande ya hii wimbo na kwa sasa wimbo yenye inajulikana dunia nzima.
The King of England was listening to this concert.
Na huyo mfalme wa Anglaterra alikuwa anasikia hii concert.
And when they got to this song, the king stood up.
Na wakati alifika mkipande hii wimbo mfalme alisimama.
And all the people who are in the concert, that you're not allowed to sit down if the king is standing, so everybody stood too.
Na mnajua kama kawaida mfalme akisha simama au hakuna mtu anaruhusiwa kuikala watu wote wanapasha simama.
Now that's just a tradition and we're not going to stand right now when we listen to this.
Mimi sema wakati mwimbo utakuwa napiga tusimame hapana. Nimeambia tu gesi hadithi ya hii mwimbo.
We're going to look at two different versions of the Messiah.
Tutaenda kuangalia manamna mbili ya hii Messiah.
So Bill, would you go ahead and play that first one?
Kumbi Bill ututile ya kwanza.
Let's watch this.
Tuangalie hii.
This is in England, Royal Albert Hall. And turn up the sound nice and good, okay? So that's the original composition that Handel wrote back in the day, in the mid-1600s. And the words for this are taken directly from chapter 19 of Revelation, what we just looked at.
Na hii misemo ya hii wimbo inatoka ni mu Ufunuo 19 tunatokea kusoma.
And one of the phrases that we just listened to is, "For the Lord God omnipotent reigneth."
Na hapa wanasema Dieu le Père omnipotent qui vit.
My grandfather has a story.
Mon grand-père, oh. Okay, Swahili. I turn it into French.
You can do French if you need to, bro.
Kambo yangu eko na hadithi.
And he said that the very first words that my father spoke when he was a baby was that, "For the Lord thy God omnipotent reigneth."
Na anasema baba yangu misemo ya kwanza alisema ni kwa Mungu baba mwenyewe ana nguvu zote anatawala. Ndio yeye alisema.
Now do you believe that?
Munaamini hiyo?
No.
Hapana.
That's just some story that he told. So my father tells that story about me too sometimes. It's not
sasa
true.
Baba yangu na mimi anasema tena hata ndio mnaona na yeye ya kwanza alisema ni yeye misemo. Kumbe tunaona iko tu kweli.
What does it mean?
Inamaanisha nini?
Your God,
Mungu wako,
who is all powerful,
mwenye na nguvu zote,
reigns,
anatawala.
He is over all.
Eko juu ya yote.
That's the message of this chapter.
Njoo mujumbe ya hii mstari ya Biblia.
He is the king.
Yeye ni mfalme.
From the beginning to the end.
Mwanzo mpaka mwisho.
We just need to stay in him.
Tunapasha kusimama na kuikala ndani yake.
Now we're going to look at another version of the same song.
Tuangalie paka wimbo mmoja lakini banaimba namna tofauti.
It's a little bit more modern.
Na iwanifanya mnamna hii masiku.
It has a little different culture to it.
Na iko na namna nyingine tofauti.
So let's watch this one now.
Kumbe tuangalie nayo.
Hallelujah. So two different versions of the same song. One sung in London, England. One in Los Angeles, California. And I don't know if you noticed the dates, but it was the same year that both of those were recorded. What is yet to be done is the Light of the Nations choir doing the same song.
Amen. Light of the Nations,
one day we're going to see that song here. And one day, all of us are going to be in heaven singing the same song.
Na siku moja, wote tutakuwa kule mbingu tukiimba hii wimbo moja moja.
Forever and ever.
Milele na milele.
This is the great party that we're all looking forward to. We call it heaven.
Inakuwa ni ndoa kubwa yenyewe tunachunga kule mbingu.
I'd like you all to stand, please.
Acha tusimame.
Lord Jesus, we worship you today. You are the King and you are the Lord. We give ourselves to you in worship and praise. Lord, we want to dedicate our lives to worshiping you. We want to dedicate our day to worship you, and in the night, we worship you. We want to worship you with our family. We want to worship you in our church. We want to worship you with a stranger on the street. We worship you, God. We give you all the praise. All the honor, because Lord, we are part of a great family. We are part of the church of God, and we give you praise. Amen, church. Amen, church.
Amen.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God, we give you worship and praise today. Let our lives be an offering of praise.
Acha maisha yetu ilete sadaka ya sifa.
May we learn to praise you when we're by ourselves in our room.
Tujifunze kukuabudu hata wakati tuko peke yetu.
That when we're with our families, let's learn to praise him together as a family.
Na wakati tuko na jamaa zetu tujifunze kukuabudu kama jamaa.
That we're on the street, we're in our work, let's always be praising him.
Hata kama tuko kukazi mbalabala tukuabudu we Mungu.
And Lord, when we're together with the family of God, we just want to be praising you all the time.
Hata kama tuko pamoja kama kanisa tukuabudu tena.
Lord God, we bless this church.
Mungu tunabariki kanisa.
We thank you for the word that there are marriages being healed today.
Tunasema asante kwa jinsi unatunza mandoa ya watu.
We thank you, Lord, for those who are sick are being healed today.
Tunasema asante kwa wote wagonjwa wanatunzwa leo.
So Lord, we bless this church in Jesus'
name. Baba tunabariki kanisa mchina la Yesu.
May the Lord bless you, church.
Mungu amibariki kanisa.
May the Lord keep you.
Na Mungu amechunge.
May the Lord be gracious to you.
Na aoneshe neema yake juu yenu.
May the Lord lift up the light of his face upon you.
Aoneshe nuru ya uso wake juu yenu.
And give you peace in
na
Jesus' name.
Na mipatie salama mchina la Yesu.
May you have his peace.
Muwe na amani yake.
May you walk in his peace.
Utembe ndani ya amani yake.
No matter what's going on outside, your peace is secure inside of you.
Ingawa yote nafanika inje, lakini we ndani ya amani yake unaweka pembeni.
Jesus is with you.
Kwa ajili Yesu iko na wewe.
He's the Prince of Peace.
Yeye ni Bwana wa salama.
God bless you, church. Amen.